We'd like to greet everybody this morning. If you're from across the world, from a cold KZN and a cold South Africa, we had snow not so far from here in different places, close to Pietermaritzburg. They said it was like a wonderland.
Sibeke nongqoqwane khona la kwela kithi KwaZulu Natal maduzane ne Pietermaritzburg kuke kwaba khona iqhwa.
So there are different seasons, and there are different seasons in our lives also.
Kusho ukuthi ke kukhona izikhathi ezahlukahlukene zonyaka, kanjalo nasezimpilweni zethu kukhona izikhathi ezahlukahlukene.
When you sometimes you expect sunshine and suddenly it snows, wow, your world crumbles.
Kwesinye isikhathi mawulindele ukushisa kwelanga bese livele likhithika kube ngazuthi ke umhlaba wakho mhlawumbe uyaqhekezeka.
But as a farmer, you work ahead. You've got cattle, you've got sheep, you've got wild animals. You work ahead, make sure they are safe.
Kodwa ke njengomlimi uyaphoqeleka ukuthi uqhubeke usebenze uye phambili umune inkomo umune izimvu umele ukuthi wenze isiqiniseko sokuba zonke lezi zilwane ziphephile.
Yeah. That's the life of a Christian. He looks after that which he's been given to look after with all his heart.
Kanjalo ke nempilo yomKristu ifaniswa nalokho kumele ukuba abheke agade lokho anikezwe kona kwatshalwa enhlizweni yakhe.
You know, when I came to the mission in the early 80s,
lapho ke ngifika la emission ngeminyaka yawo 80s,
one of the first thing was I was given a car to look after.
Okokuqala nje okwenzeka nganikezwe imoto ukuba nginakekele
ngikhaya. Said, Dietmar, this is now your car, you look after it. You see to it.
Kwathiwa malume le imoto yakho uyigade uyinakekele.
And what effort wasn't put in to look after that car, that it's clean, clean inside, outside. You washed it often twice a day because you wanted to be faithful where God has put you.
Ngafaka amandla ami onke amandla amakhulu ngenza isiqiniseko sokuba le moto ihlanzekile ngaphandle nangaphakathi mhlawumbe kabili ngosuku ngenzela ukuthi nenkosi ibone ukuthi impela ngithembekile.
Because may way I say not we were taught, but God taught us. If your car is dirty and your engine is dirty, that's exactly what your heart inside is like. That's how the people don't see your heart, isn't it? But they see what you do and how you look after it.
Kanjalo ke nenkosi iyasifundisa ukuthi uma imoto yakho ingcolile ingahlanzekile ngaphandle ngisho nasenjinini kusho ukuthi nempilo yakho injalo, inhliziyo yakho isuke ingahlanzekile noma abantu bengayiboni inhliziyo yakho kodwa lokho okubonakalayo ngaphandle kuveza obala ukuthi kunjani ngaphakathi.
And so even today, you careful, because it may be a reflection of what's in your heart. When I look at your car,
kanjalo nanamhlanje umelo ukubuqaphele ngoba uma ngibona imoto yakho ngenzeke ingidwebele isithombe ukuthi wena umuntu onjani.
You know, it's the mission's car. It doesn't belong to me, so I drive it in a way I wouldn't even think of driving my own vehicle. I go over the bumps, I go over potholes. If something breaks, I'm sorry it's broken. But you never ask yourself the question, God, what are you telling me? Why do these things, mistakes happen in my hand?
Mhlawumbe ungasho ukuthi le imoto yasemishini akusiye yami ngakho ke ngizoyishayela nomi kanjani uyingenise kumahamsi uzuyifake ngisho kuyigoxigoxi kodwa ungabuzi ukuthi inkosi ngabe kuphi ongifundisa khona ngokunginika le moto ukuba ngiyisebenzise.
God was teaching us how to look after things, how to be faithful in his kingdom.
UNkulunkulu wayesifundisa ukuthi sinakekela kanjani izinto, singathembeka kanjani embusweni wakhe.
Awungayi ekhishini la, kodwa vela ngisebenzi mina ekhishini. Uyothatha izitsha zami ezingcolile ngiyibeke ukuthi gezani. Kodwa Kodwa mhlawumbe inhliziyo uthi hayi kodwa nawe awuthe kancane uyigeze. Hayi akona umsebenzi wami. Ukhulwa ulwa manje ngenhliziyo yakho ekhuzayo ungakwenzi kanje kodwa ukunaki.
Maybe you are not working at the kitchen and then you eat and then after you eat you take those dirty dishes you just dump them there at the kitchen and say, but no, I don't work there. There is nothing in your heart that tells you to wash those dishes before you give it back to the kitchen. Mm.
There are so many things in our life. If we become quiet and think about them, they could resemble who I am.
Ziningi izinto ezimpilweni zethu uma ngase nje sithule sicabange ngazo ezingaveza ukuthi thina singabantu abanjani.
This morning, you'll excuse me, maybe I'll go a bit longer than what I anticipate, but there's something on my heart that I'd like to
share.
Last weekend, we were up in Pelindaba with some other brothers, Bab Dube and Bab Ngubane. We had a wonderful, blessed time. The service of Bab Dube was excellent. We explained to us how the revival started.
And
how the Lord worked in their lives and He changed things in their lives. And if we allow the Lord, He'll do the same with our lives. Things will come across where God wants you to change. And if you're prepared, you change that thing in your life. But if you always point fingers and always the others are at fault, then there's something terribly wrong with you. And so it was a time where he told us of how God worked when they were praying together and being together on their knees.
Waphinde wasicobelela ukuthi uNkulunkulu wayisebenza kanjani phakathi kwabo bendawonye bekhuleka bese madolweni.
Let us pray. Our Heavenly Father,
Baba wethu osezulwini,
you are the only one through your Lord Jesus Christ that can breathe life into words.
Wena kuphela ngenkosi uJesu indodana yakho ongakwazi ukuba uphefumulele ukuphila emazwini.
And so we pray this morning that you would breathe life, an abundant life, into words that belong to you.
Ngakho ke siyakhuleka Nkosi namhlanje kuseni ukuba uphe lamazwi ukuphila okuchichimayo ukuze khazimulise igama lakho.
Because your word is yours and you are your word. And Lord, we pray that it won't be just words, but it might change our hearts and our lives.
Ngoba Nkosi izwi lakho liyizwi lakho kuphela, ngakho ke siyakhuleka ukuthi lapho lishunyayelwa lilethe uguquko noma inguquko empilweni zethu.
Be with us.
Siyacela ukuthi ube phakathi kwethu.
Wherever your word is preached in this world in truth.
Kuphi nakuphi Nkosi lapho kushunyayelwa khona izwi lakho emhlabeni wonke jikelele ngeqiniso.
Lord, work in a way that you can only work. Lord, we know the devil has tried to confine your word, your people, into only small places. But Lord, you only took a few loaves and a few fishes, and that came, a great reward came out of that when you blessed it.
Siyaqonda Nkosi ukuba uSathane ucindezela abantwana bakho acindezele ngisho izwi lakho endaweni ngeendawo kodwa wena Nkosi wahlephula nje isinkwa nezinhlanzi ezimbala kwaphenduka kwabakhulu kwaba isibusiso.
We thank you that you've kept us even through this COVID period.
Siyabonga Nkosi ukuba usigcinile ngisho nakuzo lesi sikhathi sokuvetha.
And we pray Lord that your grace would be upon us.
Siyakhuleka Nkosi ukuba umusa wakho ube phezu kwethu.
Amen.
Amen.
This morning, before I start, I just wanted to mention this in passing. In the last few months and the year, we heard a lot about Exodus.
Lot
was written using Exodus as their theme.
Lokho kwakubhalwa kusetshenziswa uExodus njengesihloko sendaba yabo.
And they used God's word to resemble what they wanted to put forward.
Bathatha izwi likaNkulunkulu balisebenzisa badweba isithombe salokho abafisa ukuveza ngokwabo ngokucabanga kwabo.
Friends, if you read the Bible, Exodus means the liberation of God's people from slavery. In today's terms, liberation of God's people from the life of sin. But over the years, you've always heard people say, oh, you only preach about sin, you only preach about sin. Now when we do it now, that's also not right. So I don't know what you're going to preach today. If you want to have people let their ears tingling to what they want to hear.
Kaningi makushunyayelwa abantu bathi njalo kushunyayelwa ngesono isono asazike ukuthi kuphi okuzobathokozisa noma bafuna lokho okuzogitaza indlebe zabo.
It was a liberation from sin, from a degraded, immoral life, to a life which the Lord has prepared by His grace on the cross, into a land flowing with milk and honey. That was the meaning of it.
Kwakuyinkululeko yabantwana bakaNkulunkulu besiswa ebugqileni empilweni engcolile yesono, beyiswa ezweni elichichima ubisi nezinyosi izwe lenkululeko.
And a lot has been said, and I think when I was a child, there's one word, and I haven't forgotten. I know where I was, I know where I sat even, and I was a little boy when I heard these words.
Ngiyakhumbula lapho ngisakhula, ngise umfanyana, ngizwa lamazwi, ngisawakhumbula namhlanje, ngazi kahle ukuthi ngangikuphi,
ngangihlelwe. If you take your finger and you pluck it into God's apple of God's eye, especially when you don't know what you're talking about. If you think you can know so much, but your life doesn't show it. Your life is the opposite. A lot has been said. But sometimes you've got to think. It's not Exodus out of Egypt, it's Exodus from Egypt to a worse place than Egypt.
When
you look at what Reverend Stegan, by God's grace, what God has brought about, how God has built His kingdom, and if you look at these people that talk so much, when you look what has God done through their lives, what has God achieved?
Umubheka lababantu ekukhulunywa ngabo ngalendlela ubone ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani umsebenza wenzile ngezipilo zabo.
And if you read of the immoral things that are written and a person writes them, has the guts to write them, what do you think of such an issue? That's ungodly. It's got nothing to do with Christianity.
Besucabanga izinto ezibhalwa yilaba bantu izinto ezingcolile ezimbe ezihlambalazayo bese uyayibuza ukuthi ngabe le nto ihlanganaphi nobuKristu na.
Judas was part of the 12 disciples, but he was a rotten apple, and they didn't see that. But let me tell you, in every place you'll get these people, and when they leave, they are the ones that got the biggest mouths.
UJudas naye wayeyingxenye yabafundi bakaJesu abayishumi nambili, kodwa wayeyi-aphula elibolileyo noma lalingabonakali. Kaningi abantu mese besukile kulowo msebenzi ababekuwo, baye bakhulume kabi ngawo bese bevele obala.
May God help you and I. When we speak about Exodus, that we speak about reality in our lives. That God takes us out of the life of sin and into a life of overflowing, victorious, overflowing life.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza siqonde lapho sikhuluma ngencwadi kaExodus le nto ibe khona empilweni zethu ukuthi uNkulunkulu usikhiphile ebugqileni wasisa ezweni.
Let's not be confused about what people say and write. Anybody can do that. Any fool can do that. But let's not be confused. God's word will stand.
Singavumi ukuba sidideke sididwe yilezi zinto ezishiwa abantu noma isiphi isibula singakwenza lokho kodwa asime kulokho okushiwo yizwi likaNkulunkulu.
I had quite a new visitors these week past weeks. Few visitors.
Kulamaviki adlule ngibe nezivakashi ezimbalwa.
And it's interesting, most of all of them understand exactly what's, and they're not part of the mission. They're not part, and you would wonder sometimes if that person is even a Christian, but they understand exactly what's happening. If the world understands it, why don't the Christians understand it?
Kungihlaba umqwele ukuthi lezi vakashi noma zingebona amaKristu kodwa ziqondile ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani la emishini kuyamangalisa ukuthi abantu abangakholwa ababahedeni baqonde lokhu kodwa amaKristu awakuboni.
And I thought I'd like to say, it's been long on my heart. It's been long burning on my heart that God, in His grace, would work. And work in such a way that His name will be glorified. Show us. Not by words, not by written words, show us through your life what God is doing through your life. How many people are getting converted? How many people are being changed, totally changed? Show us. Show us. And we'll show you also a man. And we'll show you what God can do and what is doing at the moment.
Sivezele usikhombise hayi ngamagama nje ngezenzo ukuthi ikuphi uNkulunkulu akusebenzayo ngempilo yakho bangaka abantu abaphendukayo ngempilo yakho nangokukhuluma kwakho uma ungakwazi ukusitshengisa thina singakutshengisa indoda kaNkulunkulu uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuba kusizakala abantu.
And what God hasn't brought through one man, and let me say, jealousy often is a big issue in man's life.
Alokhu uNkulunkulu asilethele kona ngendoda nje yodwa. Indoda nje yodwa kaNkulunkulu kaningike umona uyungenelele bese ucekela phansi izinto zabantu.
That's enough. Said what I had on my heart, and I pray that God would intervene and help us.
Sekwaneleke yilokho bekuvutha enhlizweni yami senginicobelele ngakho kwangathi kuNkulunkulu angasiza kulesi sikhathi.
This morning I'd like to read a word which is a well-known scripture.
Namhlanje kuseni ke ngifisa ukufunda indima eyindima nokhejwayelekile.
And it is being the salt of the earth.
Le ndima ikhuluma kabanzi ngokuba usawoti womhlaba.
We read that in Luke chapter 14 verse 33 to 35.
Lokhu ke siyakufunda evangelini ngokaLuke isahluko seshumi nane siqala ukufunda evesini lamashumi amathathu anantathu siye evesini lamashumi amathathu anantlanu.
So then, any of you who does not forsake all he has cannot be my disciple.
Kunjalo ke yilowo naloyo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe ngumfundi wami.
Salt is good. It's an excellent thing. But if salt has lost its strength and has become saltless, how shall its saltness be restored?
Usawoti uyinto enhle, kepha uma usawoti edumele, uyakuhlaziwa ngani na?
It is fit neither for the land nor for the manure heap. Men throw it away. He who has ears to hear, let him listen, consider and comprehend by hearing.
Akasafanele namhlabathi namquba uyalahlwa nje phandle onezindlebe zokuzwa makezwe.
This word partakes a lot, and today when a person shares of it, you only can mention the hem of the garment, a minute detail of what really it's all about.
Lendime sifundile iqukethe okuningi kakhulu umuntu angakubalula kodwa uma ukhuluma ngayo kuyenzeka ukuthinte nje umphetho wengulo.
Salt, wherever you find it across the world, America, Europe, Asia, salt is salt.
Noma ikuphi la utholakala khona usawoti, ngabe iseMelika, iseYurophu kuwo wonke amazwe, usawoti nje uhlala usawoti.
It tastes the same. It's salt.
Ngisho nokunambitheka kwawo kuyafana kusawoti.
And so, the gospel is the gospel wherever you find it in this world. The gospel, the truth of our Lord Jesus Christ is the same if you read it here or you read it anywhere, even at the moon.
Kanjalo nevangeli lenkosi yethu Kristu Jesu limile aliguquki liyivangeli liyiqiniso noma ngabe kuthiwa ulithola likuphi noma lisenyangeni limile aliguquki.
There is no such a thing as a different gospel. The gospel of our Lord Jesus Christ is the same gospel because you heard prior, you would hear, and I've heard, oh no, that's for Africa. You can preach that in Africa. They understand it the way you preach it in Africa. Salt is salt.
Kungamampunga ukuthi kukhona ivangeli lehlukile kwelinye ivangeli limile nje liyivangeli ngiyengizwe kuthiwa khona ivangeli elishunyelwe eAfrika kube ngathi khona elinye futhi elanga phesha kwelwandle ivangeli lilodwa lenkosi yethu Kristu Jesu njengoba usawoti usawoti
yonke. If you can come and tell me, well, Deepma, there are different salts. You know what? The salt here is different than the salt. The ingredients, sodium chloride, which is salt, is the same.
Noma ungafika mhlawumbe ungichazele ukuthi uhlukile usawoti otholakala kule ndawo notholakala kule ndawo kodwa lokho okutholakala ku usawoti kuyohlezi nje kuyinto eyodwa kumile kwenza usawoti.
And now the Bible and the Lord commands us and says, you are the salt of the earth. You're not only the salt in your little town, wherever you are, you're the salt of the earth. It's a high calling.
Manje uNkulunkulu uyasiyala uthi thina siwusawoti womhlaba hayi usawoti nje wedolobhana langakini elincane kodwa usawoti womhlaba wonke.
Salt is good, an excellent thing, the Bible says.
IBhayibheli liyasho ukuthi usawoti muhle futhi wenza izinto ezinhle.
But before we come to that word, there are certain things the Lord said, and I'd like us to look at them and just hear what the Lord said. And in short, I'd like to mention some of it. He says, now this is just before he speaks about the salt, and it's got it's relevant. Kuyahambisana. Lokhu kuJesu kusho ngotswayi nalokhu kusho ngaphambili zama ukuhlanganisa ubone ukuthi oh ubechazana uJesu.
Before the Lord mentions this statement about the salt, he mentions something before this statement and it goes together along. It's the same
if
statement.
If you invite people, don't invite your friends. Don't do good only to friends. They can pay you back in verse 12, he says. Invite people that can't pay you back. When last did you invite somebody into your home that can't pay you back? That won't even honor you for what you're doing. Because God, Lord said, if you do it for a friend, he'll do it back to you. He'll pay you back and then you've received your reward.
Kubalekile ukuthi ungamema abahlobo bakho kuphela labo nabo abazokumema futhi njengokunjalo mema nabanye abantu ongesibi abahlobo nabo ngoba uthi uNkulunkulu akumele umema abahlobo bakho kuphela ngoba bona bazokumema bakukhokhele kanti uyena okumele akuvuze ngalokho.
If you invite somebody to a banquet, to a feast, listen to what the Lord says. Invite the poor. Invite the poor. When last?
Uthi uNkulunkulu
the disabled.
Uthi uNkulunkulu uma umema abantu mhlawumbe unesidlo nje esithize uthi mema labo abahlwempu ugcine nini ukwenza lokho.
The disabled, the lame, and often the Lord speaks about it spiritually, and the blind. He says when you invite people, invite those.
Uthi mema nalabo abakhubazekile nalabo abayimpumputhe kaningi uNkulunkulu uyayichaza le ndaba ngokomoya mema bona ugcine nini ukumema labo bantu.
If you're invited, he says, go sit at the bottom of the table. Don't sit at the top because you think you're important.
Uthuma ngabe ubamema wena hlale egcineni kwetafula ungahlali mama phezulu ngoba uyibona ukuthi ubaleke kakhulu kunawe.
Ngoba nawe umenyiwe, mawumanyiwe ungayenzi ukuthi ube mkhulu. Hlale enzansi, awulutho. Makuthwa ubaba sekhawathi wazohlala la ngenhla, bazokuhlonipha abantu. Kodwa uJesu bafundisa into, lokho hambisana notswayi bazalwane, kuhambisana notswayi.
This goes along together with this parable of salt. If you are also invited, you must take the lower seat, not the higher seat, so you may not look as if you are important from others.
And he speaks about carrying your own cross. We are made there to carry our own cross.
Bese khuluma kabanzi ngokuthwala isiphambano sakho.
It says, if you come to me and you don't hate father or mother, he says, you're not worthy of me. People, there's a quality of salt. Remember that, what I mentioned. Go through the whole chapter, chapter 14. You will read specific points the Lord mentions.
Uthu Jesu uma umuntu eza kimi engamzonduyise nonina akafanele ukuthi abe umfundi wami lokhu kuveza ukunotha kuka Sawoti nawe ungayifundela kuzo lesahluko seshumi nani.
Verse 27, who does not persevere and carry his own cross. Persevere, carry your cross. Those things go together. Then in verse 28, now this is the first time I read this. For me, it's the first time it says, if you want, wishing to build a farm building, specific farm building. She says, sit down, calculate the cost. It says something to me also.
Ivesi lamashumi amabili nesikhombisa kuthiwa nalowo ongathwala isiphambano sakhe angilandela ngebe umfundi wami ngokuba ngumuphi kini othe funa ukwakha umbhoshongo angaqala ahlale phansi abale izindleko ukuthi unakho okokuqeda na.
So there are certain things the Lord touches on before he speaks about being the salt of the earth. And these are qualities that are needed to be salt, pure salt.
Ziningi izinto inkosi eyibalulayo ngaphambi kokuba ikhulume ngendaba kaSawoti eyiveza ukuba kumele ngibe uSawoti wangempela, uSawoti owuSawoti.
So then, if any of you does not forsake all that he has, he cannot be my disciple. Think of it. We hold on to things. Things are important to us. Money is important. What I have is important.
Lithizwe uma ungadeli konke onakho angeke kube umfundi wenkosi. Kaningi siyabambelela ezintweni zethu, ubambelele kulezi izinto onazo, mhlawumbe ubambelela emalini, ungakudeli konke ulandele inkosi.
You know, it's not an easy thing to be the salt of the earth.
Bazalwane ke akulula ukuthi umuntu abe usawoti wezwe.
It costs something.
Lokho kubiza inani elithize.
Salt lies in its purity.
Usawoti uhlala ebuhleni
bawo. And if it's not pure anymore, it's need to be thrown out, tread underfoot. So salt lies in its purity.
Usawoti uma usudumele ungasekho umsulwa usawoti sekumele ukubulahlelwe ngaphansi.
So take what we've read, do your own homework, read at home and see and take one by one, where do I fit in? No wonder maybe your salt or the salt is useless in your life, because there are certain impurities which shouldn't be there.
Thatha konke lokho esikufundile ukuhlole ngakunye ngakunye bese uyayibheka ukuthi wena ungena kuphi kulokhu ngoba mhlawumbe nje njengoba ususawoti odumele kukhona okungekho umsulo empilweni.
One of the main ingredients of salt is obedience. Is obedience and a love towards your Lord.
Okunye okutholakalayo la kusawoti ukulalela. Ukulalela inkosi uNkulunkulu wakho.
And love towards your fellow man. And we've heard, which love? Love towards the poor. Love towards the lame. Love towards those people. What is your love like to them? Not your own nation, your own people, your own family.
Kulo sawoti kutholakala ngisho uthando oliqondiswe kwabanye abazalwane kuze kubalwe nokuthanda abantu abakhubazekile abantu abampofu ngabe wena olakho uthando lunjani ngabe uliqondise ezweni na
Salt of the earth Salt affects the environment fix things around you why simply because it's salt just because it's salt it immediately affects everything around you.
Usawoti muhle kakhulu ukwazi ngisho nokuthi uthinte imvelo ekuzungezile eseduze nawe uthinta yonke into esondelene nawe.
Salt signifies. Now listen here. Salt signifies the following.
Lalela ke kulokhu usawoti ukhomba lezi zinto ezingizoyibala.
Permanence. In other words, drenches goes through right through everything where you put it into
ukuba nesizinda uhlale kule yonto uyakwazi ukuthi ungene nanoma ikuphi lapho owufaka khona
salt is loyalty
usawoti ukuthembeka
it's durability
kubekezela
fidelity ukumsulwa
ubumsulwa
Usefulness.
Ukusebenziseka.
Value. It has value.
Unenani.
In past ages, people were paid wages by the salt, by being given salt.
Eminyakeni eminingi eyedlule, abantu babeholelwa ngokuthi banikezwe usawoti.
And purification.
Nokucwengisiswa.
Now look at all these different meanings.
Ngaseke ngibuka kabanzi zonke lezi incazelo ezahlukile.
It salt actually puts the whole gospel together. It means the gospel of our Lord Jesus Christ.
Usawoti ulihlanganisa lonke ivangeli lenkosi yethu uKristu Jesu.
By simply living amongst your community, amongst your family, at school, At work, if you're real salt, it immediately will affect those around you.
Ngokuphila nje emphakathini, emndenini, noma emsebenzini, noma ezweni okulo, uphile ube usawoti, lokho kuyonyakazisa bonke abantu abasondelene nawe.
Think of it.
Awucabanga.
If salt is in a dish or salt tubs or whatever, it's useless. But when it immediately gets into contact with something else, it does its work.
Umusawoti uhleli nje esitsheni sawo awunamsebenzi walutho. Kodwa kume wawuthatha, wawusebenzisa, wawufaka entweni ethize, lapho kusuyaqala ukuzwakala ubusawoti bawo.
Yeah. So we've got no choice. If we want to be salt, we will affect everything around us. Everything. The work I do will be seen. It's salted.
Ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi uma ngabe siwusawoti siyonyakazisa noma sithinte konke okusondelene nathi ngisho emsebenzini esisebenza kuwona uma sisebenza kuyobonakala ukuthi bukhona ubusawoti kukhona ushintsho olukhona.
In Matthew we read, you are the salt of the earth.
Evangelini ngokaMateyu siyafunda ukuthi nina ningusawoti wezwe.
But if salt has lost its taste, how can its saltness be restored?
Kodwa ke uma usawoti usuphelele ubusawoti bawo, kuyakubuyiselwa kanjani ubusawoti bawo kuwe?
It is not good for anything.
Lo sawoti usukusungenamsebenzi walutho.
Any longer, but to be thrown out and trodden underfoot by men.
Usukungasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle unyathelwe ngabantu.
But in Luke, the Lord, through Luke, really specifies and is specific about being the salt of the earth.
Kodwa ke evangelini ngokaLuke, inkosi iyacacisa, ichaza kabanzi ngokuba usawoti wezwe.
He says, if salt isn't good anymore, it's not even good for the land. And it's not good for the manure heap.
Uyachaza ukuthi uma usawoti usudumele awusafanele ngisho umhlabathi awusafanele ngisho umqulo.
You get salt which you use for food, sodium chloride.
Uyawuthola usawoti osetshenziselwa ukudla.
Salt in its raw form, which at the time of Jesus was harvested at the Dead Sea.
Usawoti ke lo osuke ungagazingiwe ngezikhathi zenkosi uJesu wawutholakala olwandle.
So the Jews knew exactly what he was saying.
Kusho ukuthi ke amaJuda ayiqonda kahle ukuthi uJesu wayekhuluma ngani.
But salt is not only sodium chloride, not only salt for the kitchen for food.
Kodwa usawoti lo akusiwo nje usawoti oyisodium chloride kuphela, usawoti osetshenziselwa ekitchen.
Sodium chloride is only part of the whole setup and makeup.
Kodwa sodium chloride le iyingxenye nayo encane ehlanganisa ukuthi kuze kuza
fertilizer. Fertilizers that we use is salt.
Ngabuyazi yini ukuthi ngisho umqube esiwusebenzisayo nawo usawoti.
Yes. And you know when you work with fertilizer as we do, it has an electric current. And the more you put in, the stronger the current gets, simply said.
Uma sebenzisa umanyolo lo umquba, kukhona ukuthi mangabe ufaka usawoti emqubeni bese kwenza ukuthi umphumela womsebenzi wawo ube muhle kakhulu.
Umanyolo uyakwazi ukukalwa. Kunogesi. Kunogesi phakathi. Khona umshini, mawufaka umanyolo ufaka umshini, uzokukhombisa ukuthi oh loke lo gesi ungakanani. Kodwa kumanyolo usawoti, umanyolo usawoti ngempeleni. And in the salt, you get potassium. Angiyazi mhlawumbe abanye ngeke baqonde kahle, kodwa ngizama ukuchaza ukuthi you get potassium. Khona usawoti ukuthi upotassium. Usawoti lo, umanyolo lo, qondene noqhakazayo, namabhlomu. Niqonde kuqondene namabhlomu. So lo manyolo udingekayo mafuna amabhlomu aphilayo aqhakazayo. Ngikhuluma ngamabhlomu, ngikhuluma iapola iqala be iblomu, ukhwathe phe naye kube uqhakazayo, sithi it's a flower, and so that fertilizer is specific for flowers.
Manje ke lo manyolo lo noma usawoti nawo uba nokubizwa ngokuthi potassium, mhlawumbe ngathiwa umanyazini owenza ukuthi kuqhakaze izimbali zibe zinhle.
Nitrogen umqhakazo, sithi thina umqhakazo nitrogen ukufaka ukuthi into ikhule ibe yinhle ibe namandla.
Bese kufakwa nenitrogen eyenza ukuthi ke kukhule isitshalo sikhule sibe sihle sikhule kakhulu.
And then you get phosphates. Phosphates, especially for the roots, that the roots grow strong and healthy.
Bese kuthola okubizwa ngokuthi phosphates okusiza kakhulu ezimpandeni ukuthi zikhule zibe strong.
So when God speaks to us and he uses salt through his word, it's to encourage, to give growth and to make strong, especially the roots that aren't seen, strong in your faith.
Uma inkosi ikhuluma nathi ngosawoti isuke isikhuthaza isiguquzela ukuthi simele ukuba sikhule, lo sawoti ungene ezimpandeni zethu kube yizimpande eziqinile ezinomsoco.
And you need it for the plants, so you throw it onto the soil. You're the salt of the earth, the salt of the ground. You need to throw it onto the soil. It doesn't help to be there, it needs to go where it belongs.
Lo sawoti uyawuphosa futhi nasemhlabathini usize kutheni ukwazi ukukhula izitshalo ube nomsebenzi omuhle ukuze zizokhula.
And you need to put it in the right amount.
Noma kuwufaka kumele ufake isikalo esifanele.
If you put too much, you can't eat it. The plants die.
Uma ufake kakhulu sawoti awukwazi ukudla ngisho nezitshalo nazo ziyafa.
That's one of the biggest mistakes I made when I planted avocados.
Ilelo iphutha engangalenza ngesikhathi ngitshala ukotapele.
And I thought I'll be good to the little trees, I'll put salt, fertilizer, which is fertilizer, next thing the trees would die. I mean it well. But it wasn't the right thing to do, and that's how you learn. Be careful how you apply it.
Ngangithi ngenza umsebenzi omuhle ngafakake umquba kuzo lezi ihlahla ngithi ngiyayinakekela zase zifa kwesinye isikhathi kiyona indlela leyo ofunda ngayo ngamaphutha.
But the Bible says it's not even good for the manure heap.
Kodwa ke lithi ke iBhayibheli lo sawoto osudumele awusenamsebenzi walutho ngisho kuwona umquba.
At the backyard, at the back of the house, right in the end of the house of your yard, there was a pit where you went to relieve yourself, where you went to go to the toilet.
Ekhathini ke zaqala ngemuva kwendlu kwakuba khona umgodi lapho uhamba uyoyikhulula khona kube yindlu yangasese.
And when you finished, there was a little box with salt next to it.
Uma kuqedwe ukuyikhulula eceleni nje kwalapho kwakukhona ibhokisi elincane liba nosawoti.
So when you finished, you would take a handful of salt and put it on that which you left behind.
Bese ke mawuqedwe uthatha nje usawoti ufake esandleni ugcwala isandla bese uphosa lapho emgodini.
And at work was to disinfect the impurity.
Umsebenzi wawo ke lo sawoti kwakuqeda amagcikwane kuleyo ndawo.
It's interesting. It promotes growth, but salt disinfects. It purifies. It makes clean.
Lokhu kuhlaba umqwele ukuthi usawoti uyasiza ekutheni ikhule, uyasiza ekuqedeni amagcikwane, uyasiza futhi ekutheni into ihlanzeke.
And many people have got a problem with that. When salt is put in and the Lord puts salt in their life to purify, to cleanse, oh, it's the most difficult thing to swallow. It's the most difficult thing to accept that I've been shown there's something wrong.
Kwabaningike kuba nzima lapho inkosi ifaka usawoti ezimpilweni zabo ukuba ibacwengisise kube nzima ngisho ukuthwala lokho kungagwinyeki kungabonakala ukuthi inkosi zama ukucwengisisa.
And the Lord needs to disinfect things in our life, needs to purify things in our life.
Inkosi kumele ukuba ihlambulule ikhiphe konke ukungcola empilweni
zethu. No wonder the Bible says the prayer of a righteous man availeth much. That salt, that prayer, by God's grace, that God uses it through his grace, that thing is disinfected in your life.
Yingakho lithizwe umkhuleko wolungileyo unamandla uyasebenza okusho ukuthi lo sawoti usukusukhishi usukhiphe ukungcola empilweni yomuntu.
Salt helps growth, promotes growth, healthy plant, but on the other side, it disinfects, purifies that which is bad, which is evil.
Usawoti uyasiza ekutheni ukukhuthaza isitshalo ukuba sikhule, kolunye uhlangothi futhi ukhiphe ukungcola, ucwengisise lokho osukufakwe kukho.
So in our lives, these things must be there.
Ezimpilweni zethu lezi zinto kumele zibe khona ayibona.
Today it's done differently.
Kulesi sikhathi sekwenziwa ngokwehluka.
The Lord spoke something which the people knew and it's relevant even to today.
Inkosi yakhuluma ngosawoti okwakuyinto abantu ababeyazi okuyinto nanamhlanje iphathekayo.
And the salt is needed even if it burns. Remember, if you got a saw and you put salt into that saw, it burns. But it disinfects. It cleans.
Usawoti uyadingeka ngisho esilondeni noma kuba buhlungu ushisa kodwa unomsebenzi wokuba uyasihlanza isilonda sibe isilonda esihlanzekile.
And that's why the Lord speaks to us every Sunday. Every Sunday he promotes growth, promotes a healthy plant, but on the other side he does away with what is bad and evil.
Njalo ngamasonto inkosi ikhuluma nathi ngoba ifuna ukusikhuthaza ekutheni sibe yitshalo ezikhulayo.
And so when you are with people, your presence should close their mouths that no evil word will come out when you're in their presence because you are the salt.
Uma wena uphakathi kwabantu kumele le imlomo yalabo bantu ivaleke bangakhulumi okubi ngoba wena usawoti wezwe.
That they won't even have the guts to swear when you are there.
Bangabi ngisho nesibindi sokuthi bahlambalaze bathuka inhlamba uma uphakathi kwabo.
Why? Because you're salt. Simple. You don't have to even go to school to learn all that. It's a simple reality in life.
Ngani na? Ngoba wena usawoti womhlaba lokhu kusobala.
And if you're a lady or a girl and men start following you, the green flies follow you, and you've got an immoral relationship, you're not the salt of the earth which Christ expects you to be.
Uma ungowesifazane usuqala ukulandelwa abafana njengoba abantu belandelwa impukane zihlaza kusho ukuthi kukhona ongalungile empilweni yakho okungcola lokhu uKristu angakufuni.
And if there are evil, sinful, immoral relationships, they are from the pit of hell, and Christ needs to save a person from them.
Uma kukhona ubudlelwane obungcolile, ubudlelwane obungalungile empilweni yakho, busuke buphuma ebujuleni emgodini wesihogo, lokhu uNkulunkulu angakufuni afisa ukuthi akuhlambulule.
And a good father will watch his children.
Ubaba ke oqotho uyayiqapha.
He'll be wide awake, he'll be salt in the house, and the children will know, if my father's there, if my dad is there, I can't be cheeky to mom. I can't say an odd word to my mother because my father is there. He won't never allow it.
Ubaba Qotho uyaphaphama akade zonke izinto ngisho ekhaya. Ingane ayikhulumi nomi kanjani nomama ngoba ziyazi ukuthi ubaba ukhona ngeke akuvumele lokho.
When the children hear the mother speak to the father, they'll hear the salt of heaven. And experience the salt of heaven, the way she speaks, the way she replies, the way she does things, the way she supports them, they will understand. This is pure salt.
Uma ingane zizwa umama ekhuluma nobaba ekhaya, ziyayizwela lobu busawoti, zibona indlela umama akhuluma ngayo, aphendula ngayo, amsekela ngayo ubaba, bese ziyaqonda ukuthi lo usawoti wasizulu.
You cannot hide your faith. Salt is useless. If it's in a jar, it's useless. No, it's worth of nothing. It's only when you take it out and you place it in its right environment, does it rightful effect.
Awukwazi ukufihla ukukholwa kwakho ngoba nosawoti umusesitsheni sawo awunamsebenzi walutho. Kodwa make wawuthatha, wawukhipha, wawufaka entweni ethize, wawusebenzisa, sebuyavela ubusawoti bawo.
So many young people, in their mind, they've got this obsession. They want to marry. And everything, boy, Dick, Tom, and Harry, they see, oh, that's maybe the one God has shown me.
Kaningi-ke kumantombazane kukhona lokho khona ey'ngqondweni zabo kube ngathi kusemgangathweni ukuthi nje bafisa ukushada nanoma inamuphi nje umfana bona bafisa ukushada.
Oh, look at the way he looks at me. Immediately, friends, the salt of heaven needs to purify that in your life. Because if God brings about the right thing, you will know in his time, bring across you the right person for your life.
Azasha amantombazane ukuthi bheka nje ukuthi ungibuka kanjani mzalwane usawoti wasezulwini umele ukuthi uhlanze konke ukungalungi okusempilweni yakho ngoba uNkulunkulu mayiletha into ngesikhathi sakhe uyoqonda ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu.
And sometimes we think we put on salt, but it's not the pure salt.
Kwesinye isikhathi siyesifaka usawoti sicabanga ukuthi usawoti olungile.
Sometime back I met a former classmate of mine.
Esikhathini esedlule nke ngahlangabezana.
And it dawned on me. He said, you know, Dietmar, I went to a youth camp in a certain area, not so far from here, and that's where I met my wife.
Wayeseshoke lo classmate wami ukuthi nke ngaye endaweni ethize lapho sasincebeleke khona yilapho engafike ngahlangana khona nonkosikazi wami.
You know, and then, you know, my mind, maybe, I don't know, but in my mind I thought, oh, what's going on? These youth meetings, these choirs, what is the reason? Why? Maybe that's where the old people, they thought, well, that's a way of getting the young people together. They start knowing each other. They're in mixing. And friends, impurities can come from those very situations. That's why sometimes God breaks everything down.
Emqondweni wami kwase kufika ukuthi ngabe yini imbangela lezi inhlangano zabantu abasha bayohlangana ndawonye mhlawumbe nje imbangela ukuthi bahlangane khona bezokwazana kanti uNkulunkulu akakufuni lokho.
If young people are together, if they have that salt, there will come a purity which only Christ can bring in their lives, and wonderful wonder. Then you can stand in front of the world and say, look at us.
Uma abantu abasha behlangene bemsulwa uJesu Kristu yena kuphela okwazi ufaka lo sawoti wobumsulwa phakathi kwabo baze bakwazi ukuma phambi komhlaba bathi sibheke ukuthi siphila kanjani.
Yeah. Young people, never ever underestimate it. You know what? If the Lord is there, and if the Lord is in your life, may he, for sure, I experienced it like that. I did. I didn't even need a youth meeting or a choir. I didn't. Not that it's wrong to have choirs. It's good. You have to. But what's the motive behind it?
Bantu abasha lokhu ningakubukeli phansi ubukhona bukaNkulunkulu nokuhambisana naye kukho konke okwenzayo kuyakusiza kakhulu lokho hayi ngoba ngiwagxeka amakwaya mahle kodwa kubalekile ukuthi yini imbangela yokucula ndawonye kwayini.
The other one is gossip.
Okunyeke ukuhleba.
If somebody does something wrong,
uma omunye umuntu mhlawumbe enze iphutha,
you don't talk to others about it. That's a sin.
Awukwazi ukukhuluma ngalelo phutha lo munye umuntu wabanye abantu.
The Bible teaches us, if somebody does something wrong, go to that person, speak to that person upbuildingly and helpfully.
IBhayibheli liyasifundisa ukuthi uma omunye umzalwane enza into engalungile, uyakuyena ukhulume naye uzame ukumbuyisa.
You can't just go to any Dick, Tom and Harry and point out sins of others, their mistakes of others. You shut your mouth.
Akwazi ukuthi uye noma ubani bese ukhuluma ngezono zomunye umzalwane ukhombe izono zomunye umuntu kodwa uyathula uzama ukuthi umsize.
If you go to that person and he doesn't listen, he doesn't accept your help, then you call somebody else of the church and sit down and try and help that person.
Uma uya kuye uzama ukumsiza kodwa engasizeki, uyahamba ubize elinye ilunga lebandla, nihlale phansi bese niyazama ukumsiza.
You do it because you are involved, not somebody else. You are involved. You go. Friends, that's what we've been taught from the beginning here. And then, if that doesn't help, you call the church, and that thing is dealt with.
When okumele umsize njengoba safundisa ukuthi simele ukulekelelana sisizane kodwa ke uma engasizeki biza ilunga lebandla elinye enhlale phansi nimsize.
Because you're spreading gangrene if you mention somebody else where you shouldn't mention at all.
Ngoba uma wenze njalo ubalula into engafanele uyibalula ufafaza umdlavuza onake.
Salt purifies. Salt which is rotten, it purifies it, and it, so to say, does away with what is evil.
Usawoti uyacwengisisa, ucwengisisa konke okonakele, masingakubeka ngale ndlela yokuthi ususa bonke ububi.
And friends, God will use things in our life and use even people which we think are totally wrong. This is not their right place. They shouldn't be doing this. They shouldn't be even be here. What do they know about this subject?
UNkulunkulu bahlobo angasebenzisa izinto ezithize empilweni yethu noma asebenzisa abantu abathize uzusho ukuthi hayi laba bantu akufanele bangabe bala mhlawumbe ubabukela phansi kodwa uNkulunkulu angabasebenzisa.
It often happened in my life because I worked on the farm and Reverend Stegan was helping me and showing me and teaching me.
Kaningi lokhu kwakwenzeka empilweni yami ngisebenza emafarm lapho ke ubaba umfundise kanye nami engisiza engikhombisa umsebenzi.
Somebody would come who knows nothing about farming. He's got no idea, clue. And he would say, you know, Reverend Stegan sent me to tell you this and this and this.
Bese ke kufika umuntu onganalo ulwazi maqondana nezokulima afika athi uzongisiza athi ubaba umfundisi ungithumile ukuthi ngenze lokhu nalokhu.
Yeah. You know, in your heart you can say, who is he? But who sent him? Who sent him with the message? That's the most important thing.
Mhlawumbe enhlizweni yakho uzusho ukuthi ubanike lo sezongisiza ngezokulima, kodwa kubalekile ukuthi ubani omthumile yilokho
okusekho. And if I'm young and I think I know, you know rubbish. If you are young and you know better than the older people, you shouldn't be there where you are.
Uma usemncane bese uyibona ukuthi wazi kakhulu kusobala ukuthi awazi lutho uma ubona ukuthi wazi okudlula abantu abadala ula ukhona kufanele ngabukho.
That's why God has given us old people the salt of the earth to teach us, to help us, to guide us, and I must have an ear to hear when they come and they speak to me.
Ingakho uNkulunkulu esiphile wasinikeza abantu abadala abawusawoti womhlaba ukuba basifundise, basihole, basiqondise. Uma bekhuluma simele ukuba sibalalele.
Akusho lutho ukuthi uma ufundile noma akafundanga, ubaba ufundile akafundanga, utswayi utswayi. Utswayi utswayi. Thoba. Ngoba nangu ngithunyiwe umzali. Ngiyazi uNkulunkulu uyamsebenzisa. Go toba lalela lotswayi uzokhulisa empilweni yakho njengomanyolo.
You know, it doesn't matter if your mother is educated or not, or your father is educated or not, but he is the salt of the world. He is sent by God to guide you. You must humble yourself and listen to your parents because they are salt of the world.
Bakhona abazali abaphedayo siyavuma. Kodwa omthandayo uNkulunkulu wamlandela uNkulunkulu impilo yakhe mayekhuluma wena umuntu omusha ungasho ukuthi ngiyazi ungasho nasenhlizweni awuvuma isono sakho ukuthi nasenhlizweni bengithi ngiyazi ke mina kade ngenza lo msebenzi uthini lo muntu omdala kimi lutho lutho noma uyazi akusho lutho mukela lokutswayi mukela lo manyolo uyokusiza la enhlizweni yakho.
Yes, we know and admit that there are those parents who are not good parents, maybe who are not believers. But if they guide you in a right way, you must humble yourself and listen, understand that this is the salt that
baningi
is willing to help
you. Baningi abadala, kakhulu kwaZulu ngibathanda ka, banokuhlakanipha, ukuthi bakuthola phi kodwa. Kodwa uma unendlebe yokuzwa, uthi hey, yabona ke lokho. Yabona lokho umanyolo ngampela ngikwenza engikutsheliwe.
There are lots of older people here in KwaZulu, in the Zulu land, who are so wise, and sometimes you may ask yourself, where do they get their wisdom from? But if you listen to them,
thina bamhlophe siyabhedha kaningi, siyabhedha sinakho lokho kuhlakanipha. Asinakho, asiphiwe ngokufana. Kodwa hey, mina mangibone ngimkhulu, ngintethize. Angidingi ukuthi ngizwe okushoyo, uyabhetha wena, uzobona na usehlathini fohlo fohlo.
Usually we as whites, we do not listen. We think we are wise. We cannot listen to others. We think we know better, only to find out that maybe we will end up in a bush.
Yabona mawuthathe yonke leyo uyicabangisise. Ubona ukuthi leli gama utswayi kunegama elijolile. Ungadeleli nje umuntu, kakhulu umuntu mayahamba phambi kwakho. Ungabudeleli nje umuntu umdala. Akushongi ukuthi wesiphi isizwe. AsiNkulunkulu akakhethi. Okhethele futhi nalo umdelelayo. Lo zomhlalisa phansi etafuleni, uNkulunkulu womthathu uthi yabona ke wesibanibani, hawa kanje kanje. Kodwa ubanike lo. uNkulunkulu okuthatha ngamabomu. Ngoba ufunani? Ufuna ukucwengisisa, ufuna ukubulala lokhu ukubi empilweni yakho.
If you take this word salt and think about it and meditate upon this word, you understand that there is a deeper meaning behind this word. If there is an older person with you, you must respect that person and not say, no, you are old, you know nothing, and tend to disrespect that older person. You must respect and understand that God has sent that person as a salt to purify you.
Salt is good, an excellent thing. But if salt has lost its strength, think of it, lost its strength and has become saltless, how shall its saltness be restored?
Usawoti uyinto enhle, kepha uma usawoti edumele, uyakuhlaziwa ngani na?
Friends, we've got to be so careful, ultra careful, that this salt within us stays pure.
Bahlobo smelo ukuba siqaphele senze isiqiniseko sokuthi lo salt ophila phakathi kwethu uhlala umsulwa njalo.
Because the salt, if it isn't pure, will even harden the person that you think of helping.
Ngoba uma usawoti okuwe ungahlambulukile ungemsulwa uyokwenza inhliziyo yaloyo muntu ozama ukumsiza ukuthi belikhulu.
You think, and I often think, but how can salt lose its saltiness? Salt is salt. If you use it, it's salt. It's there. It's got all the right ingredients.
Kalula nje uyacabanga ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi usawoti uphelele ubusawoti bawo.
But the Lord warns, and is specific, is if it loses its saltiness, it cannot be restored again.
Kodwa-ke inkosi iyasixwayisa ukuthi uma usawoti uphelelwa ubusawoti bawo awusizi lutho.
In Hebrews we read, if you once knew the truth and were partaker of it, and the blood of Christ cleansed you from your sin, if you fall back, humanly speaking, the Bible says there is no hope for you.
Siyafunda encwadini yamaHebheru ukuthi uma uke wanambitha impilo yokukholwa yokulunga wahlangabezana nokuphila nomoya engcwele bese uyawa uhlehlela emuva kunzima ukuthi uphinde futhi ubuyele ulungile.
And this is what the Lord Jesus was warning about.
Yilokhu ke inkosi uJesu
ayizama ukusixwayisa ngakho. That the Lord helps you with your hard head. You've always got an answer for your husband. You are hard-willed. Strong-willed. There are strong-willed ladies. Oh, there are. Poor man. But still, if God deals with that in your life and you're not prepared to bow, be careful.
Uma uNkulunkulu ezama ukukusiza alungise okuthize empilweni yakho wena ungayimisela ukuthi uthobe njengabanye besifazane abanamakhanda aqinile abangakhuzeki kuzoba nenkinga empilweni yakho kumele uqaphele.
How can it lose its saltiness? But the Bible says it can happen.
Usawoti ulahlekelwa kanjani ubusawoti bawo? Kodwa iBhayibheli liyasitshela ukuthi lokhu kungenzeka.
You know, if you use fertilizer in the field, for those that are a bit educated, if you use just fertilizer and you don't prepare that field and see and check what's inside the soil and prepare to get rid of the impurities, that fertilizer gets bound to things in the soil and make it not available to the plant.
Abafundileke bazokuqonda lokhu ukuthi ngaphambi kokuthi ulime, uma ungawubheki umhlabathi, ngaphambi kokuthi ufake umanyolo, uma umhlabathi unokungcola okuthize, umanyolo uyofika uhlangane nalokho okungcola bese zingalungi izinto.
That's why things sometimes they just don't work. And it's only by examining and re-examining and asking others to help you examine the soil. You hear that spiritually? You hear that? Ask others, other labs, to check the soil. You'll find out, but how? That thing in the soil, the fertilizer will cling to that thing and it's not available to the plant.
Yingakho kwesinye isikhathi izinto zingalungi. Kubalulekile ukuthi uhlole kabanzi, uze ucele nabantu ukuthi bakusize nihlole kahle leyo nhlabathi, ngoba uma ufaka umanyolo kukhona ongalungile emhlabathini, ziyonakala.
That's why iBhayibheli ithi, awuyihlola inhliziyo yakho. Imephi? injani ngoba izwi kaNkuluNkulunkulu uma uyayizwa ayisebenzi kuwena ayenzi lutho uthi amen amen haleluya kodwa uyabuya uyahamba akukho ukusha uNkulunkulu kudaliwe empilweni akukho ukukhula akukho ukuqhakaza kyafa.
That is why the word of God tells us to search our hearts and examine our hearts, because if you hear the word of God and then your heart is hardened, you cannot bring forth fruit because your heart is not right. That is why you must examine yourself.
How does salt lose its saltiness?
Usawoti uphelelwa kanjani ubusawoti bawo na?
By having impurities in the salt.
Ngokuthi kube khona izinto eziwukungcola
ezimsawo. Other things in the salt would makes it impure.
Kunezinto ezikhona laphakathi kusawoti ezingalungile eziwenza ukuthi ungabi
msulwa. For example, if you add salt to your egg or to your meat and it's dirty, it's adulterated, and there's sand in, and you start eating that meat or biting on it, and suddenly you bite it, what's this? Sand. You spit it out. You spit it out. You can't eat it. Because you know it grinds your teeth.
Uma ngenza isibonelo, mawuvuvuzela usawoti mhlambe eqandeni lakho noma enyameni, kanti lo sawoti unomhlabathi. Ngesikhathi usudla uzu ukuthi kunomhlabathi, ukuphimisela ngaphandle ngoba uyeza ukuthi kunokungcola kulo sawoti.
And if that salt, if you find that salt has got those impurities, maybe anything, it may be something you put, it's there, that's when you add it on your soup, it floats at the top. You say, but where does this come from? You take that salt away and you throw it away.
Uma ngabe uvuvuzela usawoti mhlambe ulungisa isopho bese lokhu kungcola kokusawoti kuyantanta ngaphezulu uyaqonda ukuthi lo sawoti awulungile bese ulahla ngaphandle.
If there are impurities in the salt, it's only good to be thrown away.
Uma kukhona ukungcola phakathi kusawoti okulungile nje kumele ukwenze ngalowo sawoti ukuthi ulahle ngaphansi.
If you've got something that gives a smell or something, whatever it may be, if you put it on, you say, hey, wait, this is, can't be right. You throw it away.
Uma mhlawumbe kunento ethize ozama ukuyifaka ekudleni bese iba nephunga elingelihle, uyama bese uyasho ukuthi kwangathi khona ungalungile.
You always need to put the right amount. You've got to be careful. You can't just put salt, 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 salt. No. Your life, your joy, your happiness, your love, the way you do things, the way you go about things, those are the things that speak the loudest.
Angeke ngibalule lokhu nje ukuthi kubalekile nokwazi ukuthi ufaka usawoti ongakanani silinganiso esifanele hayi ukuthi ulokhu uvuvuzelile nje usawoti kuko konke okwenzayo ngabe intokozo yakho ukujabula kwakho konke okwenzayo kumele kube isilinganiso esikahle.
The Lord adds salt into our lives just enough that salt does its work. It permeates, it goes in everywhere, works in the heart. It works into that jealous heart also.
Inkosi faka isilinganiso esifanele empilweni zethu zikasawoti ukuze lo sawoti uzokwenza umsebenzi ophelele enhlizweni zethu.
That evil heart which nobody knows, only you maybe understand a little bit of it. That evil heart has a lot of jealousy inside.
Leyo nhliziyo yakho embi eyaziwa wena mhlawumbe abanye abayazi enobubi obukhona phakathi idinga ukuthi ilungiswe.
Jealousy is an evil, evil thing.
Umona uyinto embi kakhulu.
God uses somebody else and you're jealous. Why doesn't God use me? And immediately that impurity God cannot use. God cannot use that salt.
Uma uNkulunkulu esebenzisa omunye umuntu bese uthi wena kungani engasebenzisi mina uNkulunkulu lokho kungcola okusenhlizweni yakho yikho kungenza ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukusebenzisa.
Salt doesn't need to talk. If you put it in, it's dead quiet. It's dead. But when you put it in, the way you work, the way you are at home, the way you look after visitors that you don't like. Not the visitors you like, those that you don't, the way you serve them, the way you are with them, The way you are with people from other nations. That is salt, the way you treat them. The way you look after them. That speaks loud.
Usawoti mawuyihlalele nje esitsheni awukhulumi lutho kodwa make wawufaka mhlawumbe ekudleni uyabonakala umsebenzi wawuzwakale wena ngabe usebenza kanjani mangabe kufanele unakekele abanye abantu ikakhulukazi ivakashi mhlawumbe lezo ngayijwayele noma mhlawumbe ongayithandi wenze njani noma mhlawumbe ezolunye uhlanga ngabe kuyabonakala yini ubusawoti kuwe na.
And you know, jealousy is an impurity that destroys the best salt.
Ugungola igona
umona umona.
Sorry.
Umona usenhlizweni ungcolisa noma muphi utswayi. Ma unomona nje ninomama nje ayi ninomona eyeye. Yabona umuntu nje mathola isikhundla hawa hawa. Umuntu yanakwa. Hey umama ugogo ukhuluma nosibandwani mina akakhuluma awe awe. Uyayazi-ke leyo nhliziyo. Awutswayi lo ungcole kabi. UNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa lo tswayi. Kodwa ngithi-ke mina, ngithi jealousy makes what is good bad.
Kodwa-ke engizama ukuchaza ukuthi umona wenza lokhu okuhle kube kubi.
Somebody can mean something good. Speak something to you, and immediately you twist it. Immediately your reaction is wrong. Immediately something happens in your heart. And then suddenly the mission is wrong. Suddenly the people of the mission, you only see so-called mistakes.
Umuntu angazama ukuthi akhulume nawe eqonde nje ukukhuluma amazwi amahle ngenxa yenhliziyo yakho enomona mhlawumbe engcolile bese uyawaguqula lamazwi azwakale kabi khona lapho bonke abantu sebengcolile
khona. And then suddenly you've got these evil thoughts about others. This mission, which was such a blessing, you came here. It was such a blessing to you. But suddenly you've turned 180 degrees. What made you turn like that? What was the cause? Not people. Oh no. Don't blame people. It's your own heart.
Lendawo ibisibusiso kuwe indawo yasemishini uthokoza ukuba khona kodwa angazelele muntu nje esikhaleni siguquke yaba indawo embi yaba indawo engathandeki kungani?
Eqaleni ayiwathokoza. Wabe nanjabulo. Wathatha umshanyelo ushanyela ucula. Usacula namhlanje? Ngiyakubuza. Usacula ngempela usebenza. Khumbula ufike ucule ucule. Ey ngiyakhumbula mina. Ufika la ogogo ey bebecula. Namhlanje kangibazi ogogo ngisasahlali ngapha ngihlale kwenye indawo. Kodwa hey ugogo hey bebecula noma bashanyela ipassage eduze nangu hey nangu Jesu nje. Ngiyamuzwa uJesu. Namhlanje kunjani? And kanjalo ke bazalwane umona hawu angiceliwe ke mina mina ke abanginaki yabona lapho ke abanginaki we ukuphila awudingi ukunakwa amakhono ukuphila uphila phambi kwa Jesu uJesu ubonayo that's why icule likhona enhlizweni. And that's why, and that's friends, you came here. You were convicted of your sin, the way you walked around. You didn't show off anything. You were just what you were. Today you show off. When people see you walking, you show off. I am this type of person. And suddenly everything, and woe if they touch my children. You see, once they touch your children, oh, all hell is let loose.
Pambilini ubu umuntu oyithobile kodwa manje noma uhambo ufisa ukubukwa usuyayigqamisa mhlawumbe uzusho ukuthi nje make ngase balinge bathinta izingane zami izinto zizojika.
Is it maybe a sign that salt is losing its saltiness?
Ngabe mhlawumbe lokho kuwuphawu yini olukhomba ukuthi usawoti usuphelele ubusawoti ba?
Suddenly you turn against the very people that were your best friends. Why? There must be some impurity that came into the salt. And if we wake up too late.
Khona lapho usuphendukela abantu akade ujwayelene nabo bekusiza seba abantu ababi manje sekwenzekeni mhlawumbe sekukhona ukungcola okukhona okusempilweni yakho.
Today you've got spiritual COVID-19, spiritual COVID. There's no more taste. There's no more smell. I heard it. I don't know what it means. But when they say you can't taste anything, and spiritually, you've got COVID. And if you don't repent, you'll die of it.
Mangakubeka nje ngithi ngokomoya sekukhona ukhuvethe elibaphathaya abantu balahlekelwe ukunambitha balahlekelwe mhlawumbe ukhogela kusho ukuthi usuphethe ukhuvethe lokomoya uma ungaphenduki uzofa.
Yeah. They say even if you eat salt, I've heard of it, even if you put salt in, you don't even taste it. You see, a person when a COVID, ngokomoya, noma uthi uyafaka utswayi, akezwa lutho ukuthi utswayela. Akezwa, ngoba umoya ufile, ufinish, phelile. Kungcono ukuthatha ukufaka ngaphandle, zinyathelwa abantu ilwane sasendle.
If a person is dead spiritually, even if you put salt, he cannot taste if there is salt there. It is better for that person to be thrown outside as the salt, and then people will step on that person.
And then they asked the Lord, but Lord, if it's like that, whoever can then be saved?
Abafundi ke base bayayibuza inkosi ukuthi ke inkosi uma kunjalo pho ubani ozosindiswa?
But the Lord said with him, everything is possible.
Yayisithi inkosi ongenzeki kubantu kuyo kuyenzeka.
He's got to heal you of that spiritual COVID. He's got to heal you. Because you can sit in a service, you can hear God's word. You've got no taste for it. You've got no feeling for it. You're only busy with your own thing and all the wrongs that you've been done. When you forget your old impurities that are full in your heart.
Inkosi inalo ikhambi lokulapha lolo khuvethe lokomoya ngoba ungahlala enkonzweni ulalele kodwa ungezwa mhlawumbe umatasa nje nezinto zakhe imicabango ukungcola kodwa inkosi inalo ikhambi lokulapha lo.
I'd like to end with a word, and I'd like to read it.
Ngifisa ukuphetha ke ngezwi engithanda ukufunda.
Don't imagine I understand it in its totality.
Angicabangi ukuthi mhlawumbe ngiyaliqonda ngokuphelela ingqikithi yayo.
But when I read it, I didn't know that it existed.
Kodwa ke lapho ngilifunda, ngiqondile ukuthi bengazi ukuthi
likho. Chapter 9, verse 49.
Ivangeli ngoka Mark, isahluko sesishagalo lolunye, ivesi
49. Mark 9, verse 49.
Ivesi lamashumi amane anesishagalo lolunye.
For everyone shall be salted with fire.
Umakhi sahluko sesishagalolunye ivesi lamashumi amane anesishagalolunye ngokuba bonke bazakuqunyiswa ngomlilo.
Everyone shall be salted with fire. Salt is good, it's beneficial. But if salt has lost its saltness, how will you restore it? Have salt within yourselves. Now listen to this word. The Lord, and it's interesting how the disciples wrote it in different facets, in different ways. That's the Lord. That's his uniqueness, his wisdom. Mark puts it in another way, and he says, have salt within yourselves, and be at peace, and live in harmony with one another.
Umakhu ibeka ngenye indlela le ndaba awuyizwe kahle uthi ngokuba bonke baza kuqiniswa ngomlilo usawodi muhle.
You know, some time back I was somewhere. I won't say where I was.
Esikhathini esedlule bengisendaweni ethize noma ngeke ngisho.
You know, you always heard this is that one person did this and that person did that and this has happened to that person, this person has died. That's the life. That's the talk. I don't think that's got salt.
bese kuyakhulunywa kuthiwa usibanibani wenze lokhu, usibanibani unalokhu, usibanibani ubulewe yilokhu. Konke abantu bayakhuluma, kodwa ngibone ngathi abukho ubusawoti kulokho.
Have salt within yourself. The salt must be in you. It must permeate you. It must drench you through and through. Friends, that's what we are called for.
Yibani no sawoti phakathi kwenu. Usawoti kumele ube khona phakathi kwethu uphile kithi.
Und du weißt ja, wie du kamst zur Mission, auch früher. Du kamst mit einem brennenden Herzen. Ich will sauber machen. Ich muss mich reinigen und der Herr muss mein Leben heiligen. Und mit der Zeit brauche ich 1, 2, 3 Wochen. Wo ist das? Da spricht nur der Mund, nicht das Herz. Aber der Jesus sagt, das Salz soll in uns sein, drinnen, sodass wir miteinander leben können und umgehen können. Mit allen. Die du auch führst, die haben dich gefehlt und befehlt und befehlt. Die Bibel sagt, jagt den Frieden nach mit allen. Gib dem Herrn die Probleme. Gib dem Herrn und sag ihm. Aber auf der anderen Seite, viele machen den Fehler und dann halten sie den Mund, wenn der Bruder etwas verkehrt tut. Hier nehmen die Kinder etwas, dann halten sie den Mund. Mein Großvater würde öfters zur Mission kommen und erzählen hier Onkel Elo, was seine Großkinder gemacht haben. Zu Hause. So kennst du einen Mann, wo Salz in seinem Herz, er versteckt nichts, nichts. Und wenn wir den Frieden nachjagen mit den Nächsten, dann hören wir auf, über ihn zu reden. Und auf, über ihn zu schreiben. Die Bibel sagt, das müssen wir nachjagen. Und da redet man, aber nichts geschieht. Die anderen müssen ja immer Erste das machen. Der Nächste ist ja immer der Fehler. Der Fehler liegt bei dir. And it's interesting, these are interesting verses the Lord Jesus used.
Lamavesi nomindimi esifundile amavesi anu ahlaba umxhwele kakhulu inkosi wabalulayo.
They are straight, sharp, no compromise.
Lamavesi aqondisa ngqo abukhali awanakho mhlawumbe.
And if you go, yeah, sorry. You go the previous verses. What does the Lord say before this?
Umuhlehla kancane nje ufunde amavesi angaphambi kwalawo esiwafundile, uyathola ukuthi kukhona okukhona okukhulunywa ngakho.
Verse 42, if you cause one of the little ones to stumble, to fall, it's better that you are destroyed.
Evesini lamashumi amane anambili kuthiwa nalowo okhubekisa abe munye kulabo abancinyana abakholwayo.
If your hand causes you to sin, immorally, stealing, hitting somebody else, whatever it is, he says it's better to cut it off, to be drastic, to stop with it immediately.
Kuthiwa uma isandla sakho sikhubekisa sikwenza ukuthi wone webe mhlawumbe ushaye omunye umuntu, kuhle ukuthi uvele ususe ungangeni esihogweni.
If your foot causes you to stumble, says rather to do away with that foot. You see how drastic the Lord was. If you want to be salt, if you want to be real salt, then read these things, they are hard.
Uma ufisa ukuba usawoti wafunde lamavesi lapho inkosi ithi uma unyawo lwakho lukhubekisa lunqume.
And he says, if your eye causes you to stumble. Job made a covenant with his eyes. He said, I will never look at a virgin to long for her or to have her. He says, I made a covenant. You hear that? That's how drastic he was, and he kept that.
Kuthiwa umiso lakho likhubekisa nalo likhiphe njengoba sizwe encwadini kaJobe ukuthi uJobe wenza izivumelwano namehlaka.
Look what children he got. They say his girls were of the most beautiful girls in the country. Forget that's flesh. Spiritually, what does it maybe mean spiritually? You see, a man that is cut off and plucked out an eye and said, I won't do that. You see the result? He sees even his children experience it.
Kuthiwa uJobe wayenamantombazane amahle okudlula wonke emhlabeni. Lokho ke ngabo kwenyama kodwa ukubheke ngokomoya ukuthi indoda ethatha isinqumo sokwenza isivumelwano namehlo awo ithola amadodakazi athembekile amsulu.
Now the Lord puts two things together. You shall be salted with fire.
Inkosi ihlanganisa izinto ezimbili ihlanganise ndawonye ithi niyoqunywa ngomlilo.
The two come together. Salt and fire purify.
Bese kuhlangana usawoti nomlilo kuhlangana izinto ezimbili ezicwengisisayo.
The fire does the same thing through purification. Purifying gold and silver. It burns it. It gets rid of all that which is not good.
Nomlilo wenza okufanayo uyacwengisisa. Ucwengisisa igolide nesiliva ushise konke ukungcola okusesilivini noma egolideni.
So salt and fire purify, make holy.
Usawoti nomlilo kuyacwengisisa.
And if your message doesn't have a message of purification, of burning, that people don't like what you say, because it's the truth. Thank the Lord, because there must be something good in it.
Uma umbiko wakho unalokho okucwengisisayo njengomlilo nosawoti ukhuluma izinto ezibathintayo abantu kokunye abangayithandi kusho ukuthi umbiko kahle loyo onyakazisa abantu.
And so God puts us through the fire, through different situations, meeting up different people. It purifies you. See it that way. Get hold of it that way. Don't look at that person. Forget him. You'll pass by. You'll have to stand before. That person does something. And it's so. Maybe the Lord uses it to purify your life.
Ngaleyo ndlela-ke inkosi iyakwazi ukusebenzisa abanye abantu babe njengomlilo ukuba bakucwengisise. Kumele udlule kuloyo muntu.
See the hand of the Lord. See, because he's busy with your life, not the next person. No. He's busy with your life. And he uses circumstances and situations to purify, to make holy.
Kumele ubone isandla senkosi kukho konke, udlule kumuntu ungabheki yena, ubheke inkosi ngoba isukise emsebenzini zama ukucwengisisa.
In Malachi we read.
Encwadini kaMalachi siyafunda.
But who can endure the day of his coming?
Ubani oyokwazi ukuthi ame kulolo suku lwenkosi oluzayo na?
He will be like a refiner's fire.
Usuku oluvutha njengomlilo ocwengisisayo.
Or launderer's soap. Utsipho.
Noma usuku olufaniswa nensipho.
He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites. He will refine them like gold and silver.
Uyocwengisisa abe umcwengisisi acwenge isiliva negolide acwengisise amalevi awenze ukuba acwengeke.
Fire burns and hurts. Salt also.
Umlilo uyashisa futhi wenza ukuthi ube nobuhlungu.
But to be salted with fire, we can go one step further.
Kodwa ke uma ufakwa usawoti nomlilo ungakwazi ukuthi uqhubekele phambili.
Oh. Then the fire of the Holy Spirit will start burning in our lives.
Lapho ke umoya kaNkuluNkulu umoya ingcwele uyobusuqala wokhele
ukuthi. Oh, the Lord prayed that that fire may be kindled. That fire will be kindled in our lives if we are salted through and through. When we are purified, His fire His fire will burn within our hearts.
Inkosi yakhuleka ukuthi kwangathi lo mlilo ngabe sewokhelwe umlilo ozosicwengisisa uvuthe enhlizweni zethu.
And that is what the Lord is. He's looking for people where his fire is burning, where his Holy Spirit is alive. Wherever you put them, wherever you place them, it'll start a fire. It'll be salt. Things will happen.
Inkosi ibheka abantu abanjalo, abantu abazoba noma befakwa kuphi, babe nomlilo ovuthayo kamoya ingcwele kubo, babe usawoti noma bekuphi noma besebenza kuphi.
Today the people say, oh, the world has become so evil. The Christians, look at, they've all gone in the wrong direction.
Skathini samanje abantu bathi bhekizwe selilibi kangakanani, kodwa amaKristu nawo asephumile endleleni yobuKristu.
But I don't look at it that way.
No.
The devil wants to destroy. The devil wants to everything. He wants the children of God to be at loggerheads.
But
God wants to purify. God wants to make holy. And friends, if we are there, in this evil, rotten world, if we are placed there, at a place at school where it's so difficult, but because of I being there with God's help, God starts to work. Your salt will go into those that are around you. At the end, the people around you, how? They used to swear, they used to speak bad about the work employer, they said this, suddenly, you are there. Suddenly, how? People change. And maybe you didn't say anything. Maybe you just were there. In the office. Just coming in. Suddenly, the soul goes. And it affects all those that are around you.
Inhloso yenkosi ukuba ikcwengisise, ikuhlanze, ikuhlambulule, uma ikubeka la ukhona, noma isesikoleni, noma isemsebenzini, wena mangabe uzoba usawoto omuhle, abantu abaseduze nawe bazoqala bashintshe, noma ngabe kuthiwa bebethuka inhlamba, bephila impilo engalungile, bazoshintsha ngobukhona bakho, bese liyakhazimuliswa igama lenkosi.
You see, if you could get into contact with the world, because you are salt, they don't change you. You will change them with God's help.
Kodwa ke uma wena uphakathi ezweni uhlangana nalizwe kodwa wena usawoti akulona izwe lizoguqula wena kodwa wena ozoguqulizwa ngoba usawoti.
Salt is a wonderful thing, essential thing.
Usawoti uyinto enhle kakhulu futhi ebalulekile.
But oh, woe if it's lost its saltiness.
Kodwa ke maye maye umusawoti usuphelele ubusawoti ba.
And then maybe man treads you under. Now they despise you. You become the scum of the world. Why? Because you allowed purities to enter.
Lapha abantu sebekunyathela ngeenyawo, sebeyakudelela, sebekuphatha kabi ngani na, usuvumela ukuthi kube khona ukungcola okuzongena kuwe.
May God's fire be kindled in our hearts. May we be salted through and through with his fire by his grace.
Kwangathi impilo zethu zingaba nomlilo kaNkulunkulu wokhelwe kithi, lo mlilo usicwengisise uphile empilweni zethu ngomusa wayo iNkosi.
The Lord said, you are the salt of the earth, you are the light of the world. We've heard how fire is also a purifier with and a kind of salt. How does fire purify a metal? It makes the dirt and the filth, when the metal melts, It makes the dirt and the filth floats to the top of the metal.
Lapho ikwengisiswa insimbi siqala ukunibilika yenza ukuthi konke ukungcola okukuyo lensimbi kukhuphuke kuntante ngaphezulu kube sobala.
I remember how I as a young boy when I made my old own sinkers to go and fish with.
Ngiyakhumbula ke lapho ngisakhula ngise umfana ngenza izinto zami zokuba ngikwazi ukuba ngiyodoba ngazo.
You take a piece of lead and think it's clean. But when you melt it to put it into a certain shape, you see all the fill. There's a whole film, a layer that forms on top of the lead.
Mawuthatha umthofi uzama ukuthi mhlawumbe uncibilikise ushise bese uyabona konke ukungcola kukhuphuka kuvela obala kube sobala konke ukungcola.
So friends, if this service has made the filth and the dirt in your life float come to the surface and become obvious.
Manje ke mhlobo uma lenkonzo iyenze ukuthi ukungcola okukuwe kube sobala kuntante kuvele phezulu.
God says we are the light of the world.
Inkosi yasho ukuthi nina ningukhanya kwezwe.
What does the light do?
Ngabe ukukhanya kwenzani?
The light shows us the way.
Ukukhanya kusikhombisa indlela.
The light shows us the way to Calvary.
Ukukhanya kusikhombisa indlela ebheke eCalvary.
The light shows us how to deal with this thing that was spoken about that is so embarrassing to me that I think I'll die 10,000 times if I must go and bring it to the light and admit it.
Lokhu kusivezelile ukuthi lezi inkinga ekhulunywe ngazo uyilungisa kanjani uyisebenza kanjani mhlawumbe ezinye ucabanga ukuthi sengaze ngife kaye inkulungwane ezihishumi kunokuthi ngikuveze obala lo.
The light shows you what to do with that filth.
Ukukhanya kuyakuvezela ukuthi uzokusebenza kanjani ukulungise lokhu.
Bring it to the light.
Kuveze ekukhanyeni.
Bring it to God.
Kulethe kuNkulunkulu.
And let him wash and cleanse you and admit to him how evil you've been.
Mvumele akusebenze uNkulunkulu akuhlanze akuhlambulule uvume ukuthi wena umubi kangakanani.
And God will set you free.
uNkulunkulu yobe sekukhulula.
Yes, it will burn.
Yebo kona kuzoshisa.
The salt that we've heard today burns where there's been filth in our lives.
Sawothe sizwe ngawo namhlanje uma kukhona ungcola empilweni zethu ufike ushise.
But if we refuse the salt of this service to do its work in our lives.
Kodwa ke uma siwala siunqaba lo sawothe zwe ngawo ukuthi wenze umsebenzi empilweni zethu.
If we just take the filth that's come to the surface and we bury it again and hide it somewhere deep in our hearts.
Uma sithatha konke lokhu kungcolo sekuvela obala kwantanta phezulu bese siyagqiba futhi ngaphansi enhlizweni zethu.
You will end up salt wat laf geword het in Afrikaans that has lost its flavor.
Uzoba usawoti kodwa usawoti ongenamsebenzi walutho osuphelele ubusawoti ba.
And you know what? You may be respected.
Mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyahlonishwa.
But you are just another opinion in this world.
Kodwa nje womunye nje umuntu owumbono nje njengabanye abantu.
Just another person with another opinion.
Umuntu nje emhlabeni nayo nombono nje okhona emhlabeni.
God's word is not just another opinion.
Izwi likaNkulunkulu alisiwe umbono nje.
What we've heard is absolute. It's the truth of God and the foundation of God's word stands firm. God knows those who are his, and let everyone that calls upon the name of the Lord depart from iniquity.
Lokho sikuzwile kuyiqiniso, kuyisekelo seqiniso lezwi likaNkulunkulu, izwi lingaguquki elithi loyo phatha igama lenkosi akadede kukho konke oku.
What we've heard today is ignore, if we ignore it, is the cause why the church has become lukewarm and useless in the world in which we live.
Uma sikushaya indiva lokho esikuzwile namhlanje ikhona okuyimbangela yokuthi izwe libe sivivi isonto noma ibandla life libe sivivi lingabi nomoya kaNkuluNkulunkulu.
Because the church hides the rottenness and they try to justify it and they try to argue against it.
Ngoba ibandla liyafihla ukungcola kwalo lizama ukuyithethelela lizama ukuyiveza lilihle.
And you know, you can get the approval of some people if you criticize.
Mhlawumbe ke ungavunyelwa abanye abantu mangabe uzama ukulungisa into ethize bahambisane nawe.
But everything in your life will be relative. Nothing is absolute. Everything depends on how you see it, where you come from. You can't take it as absolute.
Kodwa ke yonke into ezoba sempilweni yakho ngeke izilunge uzothatha nje ngokuthi hayi mina ngivela kuphi ngumuntu onjani.
God's word is absolute. You can't twist it. You can't cool it down and make it lukewarm. It's absolute. It's the truth. And if you deviate from that, you are wrong and you're on the way to hell.
Izwi likaNkulunkulu limile liyiqiniso, awukwazi ukulithatha uliguqule, limile nje uma uchezuka kulo, nakulokho okushiwo yilo, usendleleni eqonde ngqo esihogweni.
So allow the light of God to show you the way to Calvary with your sins.
Ngakho ke vumela izwi likaNkuluNkulu eliyiqiniso eliwukhanya ukuba likhombise indlela eye Calvary usebenza izono zakho.
Where you can be cleansed and forgiven.
Lapho uzohlanjululwa khona bese uyathethelela.
Let's pray.
Asithandazeni.
Lord, your word is sharper than a two-edged sword.
Kosi izwi lakho libukhali ukudlula inkembe sikanhla ngothi zombili.
It cuts deep, dividing between marrow and bone.
Liyahlaba Nkosi lijule lehlukanise umkantsha namathambo.
Give us grace, Lord. Give us the grace today to allow your word to cut out whatever needs to be cut out of our lives.
Siyacela Nkosi usenzele umusa usize ukuba sivumele izwi lakho lisike konke okungalungile okusempilweni zethu.
Oh God, save us from pride.
Siyacela Nkosi ukuba usindise kwimpakamo.
Save us from pride that will make us flee from you when your salt is put in our lives and your word cuts in our lives.
Siyacela Nkosi ukuba usenzele umusa singabalekeli izwi lakho eliyinkemba eliqondiswe kithi.
Give us humility to accept it.
Siyacela Nkosi usenzele umusa usiphe ukuyithoba ukuba silamukele.
To allow you to deal with it.
Ukuba Nkosi sikuvumele ulungise usebenze impilo zethu.
To clean us.
Ukuba usihlambulule.
To curse the sin that it will die off like that fig tree that you cursed.
Ukuba Nkosi uqalekise isono esingabulala impilo zethu njengoba waqalekisa leso sihlahla somkhiwane sasingathelithe.
So that all the old things can go away.
Ukuze Nkosi konke okubi nokudala kusuke kithi.
And everything can become new.
Bese kuthi konke Nkosi kudalwe kabusha.
In the name of our Lord Jesus Christ we pray.
Egameni leNkosi yethu Jesu Christu siyakhuleka.
Amen.
Amen.